ilintonipho kimi yoba sengathi sengahlanyela kanti ibolaba kanti ibolaba yiba baqeda intonipho kimi kanti ibolaba kanti ibolaba yiba baqeda intonipho mhlawa ilintonipho kimi yoba sengathi sengahlanyela kanti ibolaba kanti ibolaba yiba baqeda intonipho kanti ibolaba
uma flatela bem curumela, bota lá e corta, bota fona no freio, acha lá sai, chorou para uma curuma só, ela mata teu achinho, por último. Sei teu atilão, já era o fona, não olha, você já tá em mim. E cus, bebê, ela mabala, bate o sítio, tem dugo, vai sim, não. Uma mulher vai chorar, zumbu, e a gente não me deve, olha, anda, manda, usa, jogo de espiga, chorou. Yes, king, me nicho, né, paz, vela, lixa, encaixa, matata, minha, não, fone, não, pule, não, pula, 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 Napinda ngathi mkhaya wathi ya Ngathi mkhaya Awungibolekele umfana wakho lo Nangi lo Oshaya isigini kakhulu lo abathi umongeze umfoko kaPhongosi Ngifuna nje ke siyocebula abafana Sibashaya abafana Njengoba ngizo nje ngigxoba ngaye House 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 Wotha mongeze umfoko kaPhongosi Awuzoshaya isoka bemile mfana Yazi wavela ushaya isoka mkhezi wake manje Pindele, tanga shona lundo, nima fiti, ngalandu wa singa, simendu fuhando, fokuzo, jena utu shaka njande, skini saka, sunga matote. Iti sala anjale, tetelelo, panaka shesu, kumule, tara, spashaba, pemsis, tatu shani chusi, ibambi. Angitwe nukipiza, matipizu, ntomzi, mtandelu, umakoma sinya. Wenu umpato, fola fola, ngena tafans, kola se debito. Nyagulo nyangsa, kshanga, utu talu, fuhando, vinkostina, nasa ikinope, niakofato. Hey, kachel, enga tu suko faga kulu wata nawe manji. Yazi, uvelube hapu no man, velu kwa lumpa kwa wonke. Mabila matota, kupaski, chilonya kwa ukake, leji uchi ngeche bama. Au 60%, au 60%. Utelu musa, ufoga suma. Au suma matota, umuru nukubula kanya nukupaski. Suma, suma, suma. Ipinde, nishate, ngompano semnani. Kota mauzi, msebe nzo wakumatu juto mtani. Ukaya, ufoga mkizi. House, house. We keep on the petrol JJ, you go and do it. We say, Michelle, I'm here all along, and she said, send me, so I said, I'm here all along. In good, I'm going to go to the corner, 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 I'm going to go Baye chabula nguti, baye chabula wanongomu, baye chabula showe, baye chabula pekvili, baye chabula tewini, baye chabula kumu, baye chabula islandani, baye chabula sazini, baye chabula lesoti, baye chabula kritawi, baye chabula fayeti, baye chabula nyukase, baye chabula wanfutna sempangi. Matala bemtona wakhuza ugogo basha izwathi yekene bafana bakithi inkomo esivumileyo Ithi qhubeka njalo kathonga lami uvike noma kunzima nje kodwa siyofela khona Inkunzi emnyama bahlule sebegwaza amatete balala kungadleki kweminye imizi Zijabule zonke insizwa nentokazi ingasaqali mazizwa le ngoma Uhleke umfoko kaPhongosi uthi boze umfoko kaNcumane Usipho umfana kaDlamini emsingi Intokozo umfana kaLanga Umandla umfana kaNdlovu, usokaleza umfana kaNdlovu, ucaya umfana kaCaba, ubrasi umfana kaMabuza, ukhalazela phansi phela seGreat Town, uthobani umfana kaNala, unathi umfana kaNala, ukatho umfokanana, uzolala umfana kaZulu, uswakho umfana kaNala, unophumelela intokazi kaMlotho, ualile kwamande nani, usibusisa umfana kaShani, uLady Max, umasikananda kwelasenkanda. Kamuhani tokaza selesotho Elambezi Unofuni tokaza kamgomo Umumbo muhla wakamkhize Usikhova mfana kamhlongo Uhlakaniphi mfana kadumisa Umthoko mfana kasikhakhane Uthubelihle mfana kanalo Ukabi itokaza kwamagwaza Usiqedi mfana kanalo Umfana mfana kanalo Umezwa kanalo Ubonawa kanalo Ukule mfana kanalo Ubujani mfana kanalo Umfanzile, umfana kamhlongo, umsa uBenard umfana kanani. Umakanyila wasebhulu, umlondo umfana kanani. Untando umfana kanani. Umkhulu umfana kanani. Wasani intokazi kanani. Usilethembu intokazi kanani. Unonduduzi intokazi kwathusi. Ubonisa intokazi kwathusi. Ukamelithi intokazi kanani. Wamahle kanani. Umandisa wakathola. Unganyisa umfana kanani Usibe umfana kazitha Usibe uphofu umfana kantanzi Usidu umfana kashani Undonzi ukhwalize umfana kanani Utepsan, umfana kaShezi. Unathi umfana kaShezi. Umzwethu kaShezi. Ukhayelihle wakanala. Usandise umfana kaKhumalo. Usifiso wakaSikandi promotion umfana kaXima. Uzamambo intokazi kaMkhize. Unelisan umfana kaXebekhulu. Ngoyitumelo intokazi kaMashoko. Ngoma intokazi kaMlunguzi. Amini indodakazi intokazi kaHlongwane. Woletha intokazi kaDlala. Usilindile intokazi kaDlomo. Uzothanda intokazi kaKhambulo. Uthandise intokazi kaMantshanga. Unobuhle amasuku. Unqobile wakamathi. Uphethe ngokuyivuma ubheshwana umfana kaSikhathane. Aphinde athokoza wonke ama-oni emareki ngokwehlukahlukana kwabo. Uyathokoza umakhudu umfo kaDlala. Uyathokoza ubomhlanhla umfo kaGwala. Uyathokoza umabavu umfo kaSikhathane. Uyathokoza uphotha umfo kaSikhathane. Uyathokoza uzwakushiya umfo kaMkhize. Uyathokoza usiyakanye umfo kaXebekhulu. Uyathokoza umusha umfo kaNandi. Uyathokoza uDVD umfo kaGwala. Uyathokoza uMkhaya umfo kaMagwaza. Uyathokoza uThami umfo kaSikhathane. Uyathokoza uThembisa umfo kaMhlonge. Uyathokoza uMzothini umfo kaMthethwa. Phansi kwasempahla.
Uhambe nje abantu ukuthi uzombamba. Wesitha sami awazi ngeka. Uhambe nje abantu ukuthi uzomthola. Wesitha sami awazi ngeka. Wesitha sami uzomthola ngithi uzomtholeka. Awazi ngeka. Wesitha sami uzomthola ngithi uzomtholeka. Awazi ngeka. Wesitha sikaba malangwesa.
Ngizakushana babafana bami abayilishumi nambili. Ngikushaya ngobhentene umfana kaShangazi. Ngikushaya ngokuleka umfana kaMhlongo. Ngikushaya ngosibungu umfana kaMagwaza. Ngikushaya ngopulazi umfana kaNtaza. Ngikushaya ngosesene umfana kaNala. Ngikushaya ngomandisi umfana kaNala. Ngikushaya ngosilinda umfana kaNcono. Ngikushaya ngobhajethi umfana kaDuma. Ngikushaya ngothabisa umfana kaNala. Ngikushaya ngosibupha fazi umfana kaMthethwa. Ngikushaya ngosabela umfana kaNtaza. Bathi umuntu umsheshisa. Ngikushaya ngosibonga umfana kaPhakathi. Ngithi vimba ngapha umlabalaba umfana kaKhumalo. Nami ngizovimba ngapha labafana sebekhululeke kakhulu la. Ngithi ngibonga kini nonke abalandeli bomculo ngokungenzela iqiniso. Nginjenjenje kungenxa yenu. Hawu, cishe ngakhohlwa. Eyi, kodwa thi nginiyele.